Vishwa vyuku masupo supo na deka tu Yani fululu na kwama vitu mchana usiku mabusu tu Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki 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 Sambona naomba po, yamani anaomba po Ndo yeye uyo, halonyo na wafo Sambona naomba po, yamani anaomba po
Kuku fulu fululu, nalishwa vyuku masupo supo na deka tu Yani fululu, nabuwa mavitu mchana usiku mabusu tu Fulu fululu, nalishwa vyuku masupo supo na deka tu Yani fululu, nabuwa mavitu mchana usiku mabusu tu Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki
Babu niteme usha uchezi ya moyo kanidharau Niteme, niteme Baki uko uko spashi viboro shakusahau Niteme, niteme Babu niteme usha uchezi ya moyo kanidharau Niteme, niteme Baki uko uko spashi viboro shakusahau Niteme, niteme
Comic Slicer